Mix Magic.
Still boy. Oh, oh. Yeah. Maisha yangu changamoto, bado natafuta mpate maokoto. Soon ziti miye ndoto, upate taka gari mambo mnyoko. Hey, sina kikubwa cha kukupa, kipata kidogo tutakula wote. Ni ahidi kamoto nitupa, iwe shida na la tutakula wote. Kikubwa uzima, kama wamepewa wao siwezi kunyimwa. Location tuende dina, upendo wangu kwa kusijupima babe. Nakupenda wewe tu, you are beloved, love it too. Unafanya niwe juu nikiwa nawe. Imani ipo kwako Flora, usije nichoka Flora. Nami nitapata Flora, nawe siku enjoy. Imani ipo kwako Flora, usije nichoka Flora. Nami nitapata Flora, nawe siku enjoy. Oh, hey. Flora, Flora,
yeah. Bado natafuta, please cool down. Ipo siku nitapata nawe uenjoy. Mambo yatakuwa super yani ngai ngai. Utakwenda kula bata viwanja vyote town. So napenda kuishi tu kama wengine. Udrive magari mashosti ukitoka usa mnyonge pengine. Wape offer za waini, ila kipato changu sunajua. Bado napambana vumilia, siku nikipata ntakuwa. Pri usiwe na alaka mama mia, eti nikipata pesa utanipenda
Flora, utanipenda.
Na kajumba kangu nikijenga
Flora, utanipenda.
Chombo cha usafiri nikipata, na zawadi nzuri nikikupa. Ata nywele zako ukisuka
Flora, utanipenda. Imani ipo kwako Flora, usije nichoka Flora. Nami nitapata Flora, nawe siku enjoy. Imani ipo kwako Flora, usije nichoka Flora. Nami nitapata Flora, nawe siku enjoy.
Mook sound.